This is DJ Musk.
Baby, baby, aye, aye, aye. Michepu koya zamani, bye, bye, bye. Mina haji, die, die, die. Baby, baby, aye, aye, aye.
It's DJ Boss, the king.
Moko, baby, baby, aye, aye, aye. Michepu koya zamani, bye, bye, bye. Mina haji, die, die, die. Subiri shela dai dai baby baby ai 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 michepu koya zamani bye bye baby baby ai 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 michepu koya zamani bye 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 mina dai 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 subiri shela dai 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 zungusha pepeta ungo nipe mambo ya kizani ya mafumbo geuka onyesha ungo niachie wala usibane tumbo. You will forever be my always.
Aye, aye.
Cake of my birthday.
Aye, aye.
Direct of my always. Baby, your terms and days to be holiday. Mm. When no kipo kwe chunu sinarara weza hindi yao. Sura yako hata ukitoka kulala bado zaidi yao. Basikata taratibu
kiuno.
Kiono chapaka chongo
kiuno.
Panga boyfriend ibo
kiuno.
Wepinda mbaka mugongo
kiuno.
Nipe unu la uzazi baka chini kwa udongo
kiuno.
Basi gari katika
kiuno.
Kamo natokea Kongo
kiuno.
It's DJ Boss, the king. B-O-S-S Boss, hala.
Kanitesa Suze, kanitesa Monica, kanitesa Chubele, kanitesa Wine.
Ila si wewe wewe wewe.
Kanitesa Suze, kanitesa Monica, kanitesa Suze, kanitesa Monica, kanitesa Chubele, kanitesa, kanitesa, kanitesa. Kanitesa Suze, kanitesa Monica, kanitesa Chubele, kanitesa Wine.
Ila si wewe.
It's DJ Boss, the king. Beware.
Wewe ni uwa langu, nikufunike usinyauke. Yai langu, nikutunze usivunjike.
Baby, take your time, I really like your vibe. Jinsi unavyoshine, we could dance all night. But it's talking my tattoos.
This he is DJ Mass.
Mama, pigo, come what I do while I'm chanting, pigo, yeah. kelele zake kama za kimanga. Pigo, pigo. Hakika unanipara, baby unanipara mama. Hakika mwingine sitamani. Kwa kona tuwa kufanya makazi nambali kwa kwa tinaga mfano wako. So baby please, oh don't you leave, stay with me.
Tuweza kuchuchumia kangaru kisema tuitanga. We upanifukizia pambetu ukisungushia shanga. Inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah.
Abu, abu, abu.
Number one.
Yeah.
Sije tengana ya shinde maneno ya wale.
Uhuru Gardens tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanifanya ngumu kufanya ujerati. Gardens tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni Gardens tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda hapo tu beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi.
It's DJ Boss, the king.
Uhuru Gardens tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanaifanya ngumu kufanya usherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace. Squeeze the back seat, ilikuwa love seat. Smooth manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat-trick. Mindo the chest kwa icho itisha hapik. Tangu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat.
The illest entertainment DJs.
Hey yo, I got a short story to tell you today, so listen to this, pay attention.
Yami wake up in the morning fast, me got to wash me face. Got a meeting with a girl who be coming to me place. Give thanks to the most high and so me say the grace. Then afterwards me dress up and get ready for me date. Painting fine, she be running to me mind. And she told me she gon' pull up to my crib around 9. If girl them say that, then me take it as a sign that she want to get down after sipping on some wine. Already sent fare, she got transport money. Now I'm just waiting cause she told me she was coming. But it was getting late, so me try to call her phone and ask her what time she was getting in me zone.
Nilemuta my queen, Eminado, leo kashika njia. Alo yafanya, misi manzi, nisha choka kulia. Eti nilemuta my queen, Eminado. Eti nilemuta my queen, Eminado, leo kashika njia. Alo yafanya, misi manzi, nisha choka kulia. Nipeta nado, changanya kulu queen. Madawa yote jizi yao Sumu ya panya Wapiki itani Nishachukulia Eti nile mwita my queen Eminado Leo kashika njia Halo ya fanya Nisi manzi Nishachoka kulia Nipe panado Changanya kulu queen Madawa yote jizi yao Sumu ya panya Wapiki itani Nishachoka dunia Ali ni akidi Nitakuwa wake kufana kuzikana Kikoma kwa bibi Ngala mkunze na tukapelekana Tena ukanifariti Njanafanya mipango tuanze kuwawana Kume muongo
It's DJ Ali Boss Ali
mitana ya kanifanya katuni Kume muongo Hadi safari za kesti ya kasema salumi Kume muongo Hawa kutosha kachumani wakafanya bafuni Kume muongo Fanya leo kwa mbusuni na chuta
mbongo Yani waongo wao, waongo wao, waongo wao Tena waongo wao, waongo wao, waongo wao Yani waongo wao, waongo wao, waongo wao Tena waongo wao, waongo wao
Wengi munapenda sura, shepu mibinuko Kati. Amuna kitu kwa mifuko Bimba kama puto kuringia uso Kijana, jua kuna babu yupo Anaudumia, anagaramia Kodi ya nyumba anamlipia
This is DJ Mastia
ipo siku taifali. Macho kwenye pesa, macho kwenye noti, macho so kwa handsome, macho ni kwa boss. Chati za WhatsApp hizo ni namba za mashosti, ukitaka ufeche ki namba za kitose. Fundi wa eleni, kumbe fundi wa mkoleni, fundi wa mafundi ya ni fundi munofeni. Ana fundi mimucheni, ana fundi mabomeni, na fundi wa manze sofikisha kilele. Wakia, wana machozi bandia, macho funi kapasia, basi shangae mikia, mtaumia.
Mivingwa na upweke kitanda nalia, na kumbuka mbali to moyoni naumia.
Follow on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Boss Kenya.
Alinitoa gasa na kalawe, ananifanya mimi chachawe. Roho inalia imeenda naye, pasenti mialipa yeye. Shida yangu mapenzi, nilopewa na wewe. Yananitesa kishenzi, yananifanya silewe. Shida yangu mapenzi, nilopewa na wewe. Yananitesa kishenzi, yananifanya silewe.
Unalalama, 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 unalalama.
It's DJ Boss. DJ Boss, the king.
Give me good vibes, give me positive energy. Me, I can't ever, ever leave you for nobody. Do me nice, do me good, do me well, gently. Now you are divine, so now you be my remedy. Give me good vibes, give me positive energy. Me, I can't ever, ever leave you for nobody. Salama, go back up, Aladdin, yeah. Give me some, come on, play. Josh, like every day. See, I got 20 eyes on you. And now I wanna put my hands on you. Me, I gonna do anything bad to you, but I can't do anything bad for you. Ooh, I got all the eyes on you. And now I wanna put my hands on you. Me, I gonna do anything bad to you, but I can't do anything bad for you.
Kama hujapenda, hujapendwa. Kama hujaumizwa, hujatendwa. Mapenzi sio bidhaa, dukani kanunue. Anayetoa ndo anayepawa. Penzi lako ndilo moto. Nobody can love me better. I need your love. Oh, penzi lako ndilo moto.
Napenda karoti, ulivo wa moto umenipiga shoti. Twende tukacheze bango. Mama text tu nasema mtoto wewe ni mnoti. Pendi kabeji mtoto napenda karoti, ulivo wa moto umenipiga shoti. Twende tukacheze bango. Mama text tu tango, niko mwenyewe na mimi niko jamo.
Kula moja moja nota mwakaranga. Kama uno yake yakanda ya tanga ngozi nyororo mtoto wa kidosi biga picture insta ni kuposti siniti imeka ukaroboti
mazimongo zake mambo niji yeneze kiwazi
na mocheza kayamba yunoni anashanga anajua kama danga kairoga kwa muganga embe dodo yamani langu
the illest entertainment DJs
dodo yamani langu embe dodo
Aisuka,
sukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia.
Follow on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Boss Kenya. The illest entertainment DJs.
Ju njasi fanyi ajisi na mjasi aja. Ju jana vitanga wizi. Baba chanja, baba chanja, eh. Chukua vyote chukua. Vitafune ganja ganja, eh. Chapua maya chapua. Ujibusti na karanga, eh. Tuliza na kitumbua. Ila jiadhari na majanga we. Usije ukaugua mana ikipata ni bala. Ikishuka ndo hatari. Asije pata madhara. Akarika sana hali. Laka yake msana. Shira ya kizanzibari. Na misi mbili
wala.
Akikoka na mpa.
DJ Mas.
Baby, take me to the man.
ndipo nikoleti nimpe sikireti swela kechafu mapenzi yako kwangu ni ajabu swela kechafu mapenzi yako kwangu ni ajabu swela kechafu natamani tuna WhatsApp kama tomato kama tomato kama tomato Nimekujua today, ulinijua zamani. Nimekupenda today, ulinipenda zamani. Nimekujua today, ulinijua zamani. Tate, nikiwa tumboni, benzi nalia nalia unaniangalia sana.
This is This is
the E-List Entertainment DJs.
Na dunia sio makazi Vijine noneno vingi sumbue Adini shinde kufanya kazi Hivi kwa nini nijitutumue Na dunia sio makazi Hivi kwa nini nijitutumue Na dunia sio makazi Vijine noneno vingi sumbue Adini shinde kufanya kazi Mama isema mkuki kwa nguruwe Kuishi na watu kazi Achambia tukane atani uwesha same Mzazi ni mzazi Mweze nunaficha, naficha Mengi ni nayo yaona Ifupi nafunika kombe Nikamini kesho na yosiku Mweze nunaficha, naficha Mengi ni nayo yaona
It's DJ Ifupi Boss, kombe, the king
Nikamini kesho na yosiku Mweze nunaficha, naficha Mweze nunaficha, naficha Mweze nunaficha, naficha Mengi ni nayo yaona Ifupi nafunika kombe Nikamini kesho na yosiku
The E-List Entertainment DJs.
Yes, so this is MC Engineer representing for DJ Mass. Hey,
Kwa nini nijitutumue na dunia sio makazi Vijine noneno vinisumbue adini shindwe kufanya kazi Mama isema mkuki kwa nguruwe kuishi na watu kazi Achambia tukane atani uwesha same mzazi ni mzazi Mweze nunaficha naficha mengi ni nayo yaona Ifupi nafunika kombe nikamini kesho na yosiku Mapicha picha mapicha Sidhani kama ntapona Wanangu wa mtani mniombe Hivi tani mchana na usiku Kuna watu Na viatu Wanatamani milele wawe wawe Ukijituma watasema unashindana na Ni kama watu Kumbendani Wanarodha chetu Awatosheki na vikubwa vyao Wanatamani takidogo chako kiwe chao Mola nipe ujasiri Kwenye kufanya maamuzi Zidi niko maza akiri Isi nipoteze miruzi Uniamsha alfajiri Kama jana na juzi Kupata kukosa ni siri Na wendo Mungu baba muamuzi Dialo Yeah, yeah, yeah Yapo ni ngumu kuona Wapo wasotaka ufanikiwe
Doko, tofauti kule nyuma kitambo Mapenzi ya shanila makisogo Sana, sana Ikazivuta subira kidogo Koja ikani umiza na tumbo
It's DJ Boss, the king B-O-S-S Boss, hala 070-380-1260.
Hello, sasa hivi kidogo, tofauti kule nyuma kitambo, mapenzi yasha nila makisogo.
The Illest Entertainment DJs.
Kazi vuta subira kidogo, koja ikani umiza na tumbo, nilie shobokea gamadumbo, yalitesa gasana. Bahari ya mapenzi ina kila kilefu, sijaribu kuogelea. Kama wezi piga mizi, ukizama ndo basi umepotea. Siwezi, paka sasa bado na devela. Yali nipiga kikumbo, nikaisi mizi na ngekewa.
Nina bahati mbaya
kwangu misufuhi.
Nina bahati mbaya
mapenzi yananipata.
Nina bahati mbaya
siku wa kufeli.
Nina bahati mbaya
nini nimekosa, yani endesha kweli.
Pupa, Jesus,
go! Pull up. Let's go.
The Illest Entertainment DJs.
Yes, so this is MC Engineer representing for DJ Mas.
Kidogo, tofauti kule nyuma kitambo, mapenzi yasha nila makisogo sana, sana. Nikazi vuta subira kidogo, koja ikani umiza na tumbo, nilie shobokea gamadumbo, yalitesaga sana. Bahari ya mapenzi ina kila kilefu, sijaribu kuogelea. Kama wezi piga mizi, ukizama ndo basi umepotea. Siwezi, paka sasa bado na devela. Yali nipiga kikumbo, nikaisi mizi. Bahari ya mapenzi ina kila kilefu, sijaribu kuogelea. Kama wezi piga mizi, ukizama ndo basi. Bahari ya mapenzi kila kilefu, sijaribu kuogelea. Kama wezi piga mizi, ukizama ndo basi umepote. Bahari ya mapenzi ina kila kilefu, sijaribu kuogelea. Kama wezi piga mizi, ukizama ndo basi umepotea. Siwezi, paka sasa bado na devela. Yali nipiga kikumbo, nikaisi mizi na ngekewa.
Nina bahati mbaya
kwangu misi.
Nina bahati mbaya
siku wa kufeli.
Nina bahati mbaya
nini nimekosa, yani endesha kweli.
Nina bahati
maximize
angalau sasa hivi kidogo, tofauti kule nyuma kitambo, mapenzi yasha nila makisogo sana.
It's DJ Boss, the King.
Nilia shobokea gamadumbo, yalitesaga sana. Bahari ya mapenzi ina kila kilefu, sijaribu kuogelea. Kama wezi piga mizi, ukizama ndo basi umepotea.
This is DJ Mas.
Sasa bado na devela. Yali nipiga kikumbo, nikaisi mizi na ngekewa.
Nina bahati mbaya
kwangu misufuhi.
Nina bahati mbaya
mapenzi yananipata.
Nina bahati mbaya
siku wa kufeli.
Nina bahati mbaya
nini nimekosa, yani endesha kweli.
Nina bahati
tururu.
It's DJ Boss, the King, B-O-S-S, Boss.
Upore wangu unyonge vete bure, daga wapenzi kilo na piharobo, naonekana ushama msukue. Upore wangu unyonge vete bure, daga wapenzi kilo na piharobo, naonekana ushama. Upore wangu unyonge vete bure, upore wangu unyonge vete bure. Upore wangu unyonge vete bure, daga wapenzi kilo na piharobo, naonekana ushama msukue. Nipo nipo sina tamchongo, haundo sina nyota ya jaa. Mapenzi ya nikata, kila siku mikosibala. Iyo, naweza pata ka baby mama, kaka nipenda sana. Atumalize ata wiki majanga, na achwa mnyonge, mnyonge. Bahari ya mapenzi ina kila kilefu, sijaribu kuogelea. Kama wezi piga mizi, ukizama ndo basi umepotea. Siwezi, paka sasa bado. Bahari ya mapenzi
ina kina kilefu sijaribu kuogelea. Kama wezi pigia mbizi, ukizama ndo basi umepotea. Siwezi, paka sasa bado na devela. Yali nipiga kikumbo, nika isi misi nangekewa. Oh, oh, oh.
Nina bahati mbaya
kwangu misi fui.
Nina bahati mbaya
mapenzi yananipata.
Nina bahati mbaya
sikuwa kufeli.
Nina bahati mbaya
nini nini mekosa
mawakuza magosha kweli.
Nina bahati mbaya nawezera unani
mtoto mchuko
kasa. You said you mind though and I don't like it.
Mbono nandito kananga baby, I don't like it.
What about the lipstick on your shati?
Baby, one line, si jui anything about it. Ukini chiki tunani.
What about the lipstick on your shati?
Baby, one line.
What about the lipstick on your shati?
Baby, one
line. Nieleze ya nyongo ni nani?
Mama wankuza maboksa tu.
Na wadhera ni nani? You're such a mando and I don't like it.
Mbona unanieto kananga baby, I don't like it.
What about the lipstick on your shati?
Baby, my life, sijui anything about it. Ukini cheki tuna dem, una perepe, una dhani mitamba sekete.
Engineer representing for DJ Mas.
If you're ready, girl, you know I'm ready.
La la la, me got it.
You're ready, know me ready when you're ready.
I'm upon you to go sasa.
If you're ready, you're
it's
ready.
DJ Boss, the King. B-O-S-S. Boss. Hala. 070-380-1260.
If you're ready, girl, you know I'm ready. You're ready, know me ready when you're ready.
I'm upon you to go sasa.
If you're ready, girl, you know I'm ready. I'm ready, Wendy, if you're ready.
If you're ready, so now I'm ready.
Yo, you're ready, know me ready when you're ready. Di, jabala kutwale kumu kwa na kere di. You got to like my I'm ready.
Kwako ni metuli, kama maji kwa mtungi. Na kwa tara ile wanipatia kitende sisi dundi nimenywa. Na kwako ni metuli, kama maji kwa mtungi. Na kwa tara kwako ni metuli, kama maji kwa mtungi. Na kwa tara ile wanipatia kitende sisi dundi nimenywa. Na nipa burudani tam tam sijivungi kukusifia.
It's DJ Boss, the King.
B-O-S-S. Baby, when show la mimi ni kushow la kuonya shale mapenzi la baby when show la la na mimi ni kushow la kuonyesha ni mapenzi.
This is DJ Must.
The Illest Entertainment DJs.
Baby, siwezi kujichetua, nikuchanganye mispendi. Maua ua, na siku yake leo baby. Maua ua, na siku yake leo baby. Siwezi kujichetua, maua ua, na siku yake leo baby. Siwezi kujichetua, nikuchanganye mispendi. Nimependa ua, na boga lake vyote baby. Vizuri unanijua, wako viki azikambi. Tuo sare sare tukifaa tupendeze. Na rangi nyekundu na makopani wadize. Siku ya leo ina mimi tuwebize kusherekea malamida. Na hivi leo ndo Valentine Day. Onyesha mapenzi yako yote kwa mpende. Unapotaka ni ya mie twende. Na siku ya wapenda na usponde. Masi baby wani show. Matimi niko show.
King B-O-S-S Boss
Kama spiringi Kizungushe rang kama ringi Tena mispingi Ni lazima bao la ushingi Baby u Kama spiringi Kizungushe rang kama ringi Tena mispingi Ni lazima bao la ushingi Baby uki roli roli Unagusaga go roli roli Na baki siko hoi hoi Baka naomba I'm sorry, sorry Show me ulichopewa na baba Turn me on ni baki kugogo gaga Show me ulichopewa na baba Turn me on, turn me on, turn me Show me ulichopewa na baba Turn me on ni baki kugogo gaga Mimpole kama tembo pasaka Kila mechi unashinda sina gama shaka Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze Kiuno kilege, kilegeze, kilege, kilegeze Kilege, kilegeze
Ya leo tinaona Nishajua kweli niwewe Mimi mwana kombele nishafika Sababu na amini nitabarikiwa Tena baba kwako ni amani napata Kwa sali na ogelea yoyote niwewe Vitaratibu na nitunza
Mikono zangu Simu hashiki Nakishika Anauliza nani mwenzangu Mara nakata Mara simu hewani haongei Namaliza foja Anajisi madata Eti amepanda bei Kunifanya nonoja Tumisha meseji Mara mbili mbili anafungua na soma Majibu haya rudi
ila kwa wasapu peji zaonyesha tikimini kujifanya jaona ili mradi kusudi na kunidhara
niringia ringia
akiniona anajishebedu
aniringia ringia
hata nikimwita iti anadesimwa
niringia ringia
akiniona anajishebedu
aniringia ringia
anajua anampenda
basitu
anafanya kusudi kuniumiza.
It's DJ Boss, the king. B-O-S-S. Boss. Hala. 070-380-1260.
Nadhari ya hai na gashu yalise mwaga ya kali ufurahia kunguru na fuu wakigombana balali moyo na waka moto kifu kanchoma maumivu mshaya kengi malaika mlio juu shusheni ya mani itawane na ya maliza madhehebu usume wa madua mwale ya mika ushambigu imeshiwa chipua
kwaza kwaza
kwaza kwaza kwaza
moko kimaso maso minifuta machozi, minifuta jasho nimesahau machungu na itoni kwako kimaso maso minifuta machozi, minifuta jasho nimesahau machungu na itoni kwako moko kimaso maso minifuta machozi, minifuta jasho nimesahau machungu na enjoy kwako niko dunia nyingine tachonga barabara ya mapenzi nipite nawe iwe imara mara kwa ujenzi kokoto mawe naomba sana sana kwa mwenyezi nizikwe nawe unangara ngara mbala mwezi sacheno
oh my god I feel so lucky to have you in my life, oh my love. You are the blessing brought for me, from above, oh my God. I feel so lucky to have you in my life, oh my God. I feel so lucky to have you in my life, oh my love, oh my God. I feel so lucky to have you in my life, oh my love. You are the blessing brought for me, from above, oh my love. Be your man forever, will you be my wife? Baba Lord, atuline mi nawe, together for life. Unapendeza sana sana,
suwe,
suwe. Nanimaliza sana sana,
suwe,
suwe. Suwena,
suwe,
suwe. Suwena, oh, I love you.
Suwe, suwe,
suwe, suwe, suwe.
Follow on Facebook, Instagram, and Twitter.
Kanitoa bahari ya kusi,
kanileta Entertainment DJs.
Zungula mwenyenye upenyusi, izi mbichi aziliki. Nikupindue pindue kama nageuza samaki.
Samaki,
wasiojua wajue, nimekupenda sikuachi. Omukwano juwena,
juwena,
juwena. Omulundi juwena,
juwena.
Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing God for me from above. Oh my love, I'll be a man forever. Will you be my wife? Baba Lord, I do lead them in the way. Get up for life. Suena,
Suena, Suena,
Suena,
Suena,
Suena,
Suena, Kuba, hey, mother, hey, wanna, queen Shiba, when
ngane muganda o njagala kutuka kejo sura njagala kumanya chichokola njagala kumanya choyo yankuletere njagala kwesoke twale wafu kwe kwe kere njagala kwagale weka weka nango njagale zeka wacho kwe kafesi gato manyize wankuba kako kafesi wacho yagala defense mevi njagalo veo webera defense nalwao kusanga nalwao ibirunjo bigamba nalwao
Si unajua na kupenda Ila moyo wangu mdogo Sije panda kabasikeli Oh baby Penzi sije lipemenda Ukanipa kisoko Wakaja kunikejeli Wendo switi Masheri koko Utampipi Mapocho pocho Utandani kwichi Kocho kocho
kocho kocho
rana ziki soto soto
soto soto
eh twese tuchunge chunge singie shetani wapiga soko vibunge wa kabarazani wenye domo chuchunge mungu wa walani fitina za watunge tu kwa minjiani usende
farawe
Best Entertainment DJs.
This is DJ Must.
Alineta oye
salamu sasa na la pension kochi kochi otae shapata kinyama cha hamu wala tusingefika mbali niona dalili bora kila mtu kivyake wala mapenzi si ujabali asikali akadhani yuko peke yake sasa niko huru sake kusafa na nenepa nina nuru bila mafa wale manege makunguru walinicha chafya mambo yakawa fururu kama sarasa.
Dance one more number.